na na baby no. Kununiana na baby no. Mambo ya kupigana na baby no. Eti niachane na baby no. Sikujua nitapenda hivi. Akiniacha mimi nakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy ya futumbo flat. Ukimwaga maji ni potable mat. Play some music, ghetto kuna pat.
Got your back. Gozi mwana na chuchu sindano. Oh yeah. Ona mumu kaumba. Toto special somu tumba. Yendo mama mwenye nyumba. Wasompena wamechunda. Sikujua nitapenda hivi. Akiniacha minakuwa chizi. Oh yeah.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy ya futumbo flat. Ukimwaga maji ni potable mat. Play some music, ghetto kuna pat.